ZWAP.com.
Nadia, cheki nimedata nawe hadi naota nawe, umenifanya chizi umeniroga wewe, milele mimi nawe nitazikwa nawe, siji unanielewa. Okay, kuna time unanipa worry, kama ni kweli umenipenda baby, ama ni michezo. Oh, talk to me baby, ha. Oh baby you are killer, my medicine every day, you are my dealer. Mapenzi na wewe siwezi kuishi bila. Kero miona Julia, what have you done to me? What have you done to me? Eh, what have you done to me? What have you done to me? What have you done to me? Moyo nisije umia, kupenda nisipopendwa, moyo utanikimbia, nikidhani nimetendwa. Nilishambia dunia, kumpata ni bahati, wote nikawatangazia, ninavompenda kwa dhati. Mapenzi kwako yamenoga, mpaka watu sema eti mimi umeniroga. Nisijali vile kwetu wao watabonga, mpaka mwisho sie tunasonga. What have you done to me? What have you done to me? Eh, What have you done to me? What have you done to me? What have you done to me?
ZWAP.com.